ya puti kaiwe. Life in the journey, life in the movie. Usa seki musa kongati ya puti kaiwe. Dewa maio, asa chani za iwe. Dewa mazo, asa pense kana iwe.
Tichinje kufochi teti ya mbeko majowa. Ukapalala usuwa Banzako wakuna ma future ndiye yako Unapatwa weka so chitia vintu fako Vane hii life imavutaka Especially makolo bakafaka Ndiye penefi mapela na kupenaka Bachipululu kwaoni kungena Banga kulise na bondi kumosi na kachila Aponishi wajama wangala cheolila So 27 zetika peze vintu fatu 27 zetika sunge bana vatu
Mabosezi bafuna mama pepa Elo kufikonga inefuti na chepa Sina punzilepo makoro bali moyo Life ni maitinga easy Sini mapanika, sini mangala bize Asonga zbakwa nisa kuniche sano nisunga Ndiye mao ani uso yumuzanga Ima fika teba kupisha chepa nyumba Kwene usaenda usapala rano ungwa One, jaba ulipe chopu Elo chokonga boro suna punzilepo
Sapo na ulesi Hii life si mafuna wa ulesi Uza kwa telamo ukaliche upemba Ulesi wako jie ulegeza solcho Sapo ulesi nishuzareka kupemba Gala hard worker usibirive weka Reality talks eloleka na buseka Ninaona pono wanda ni kucheza Bambiri bavutika ineni mama pesa Most of them mapeseka ni manzanga Nene kupala la sembe ni pemba manzanga Elo choko mkapo ninga mange bondi yanga I wish
Zwap.com.